Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ujanja sina. Nachopata toka kwako sijawahi. Unanilinda siku za baridi, sikatai bebe. Ndiyo maana mimi najitahidi ufurahi. Mapenzi ya dhati bila tambiko, udari msafu umefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako, yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni Kigoma nimefika mwisho mama.
Girl, me nah change mind. Pretty face and the bumper, small waistline. Ring up on the finger, me nah waste time.
Baby, you got me looking at us and thinking about you and me. I wanna love you properly.